Street Kids Music.
Hey, Emil.
Taoji made it.
You boy wanna sit.
Come on, let's in and go lock up.
If in Tony no lock up. Unsona mwana kumaka defila no kwenda nati chinkumanyo ikale basenda tule lomba bakateka mtu akanye naba wa misa tete ntekanye gafila fine chaba pabwalo apa no mwana kumakelo ni number one bambwene mofe siletina kale konseni no mawano ah, bali singo bemi ya maboko haba upo bonse kukonoko seni musenda mapupu no tukusela mwimi nine tutu tulepela kwisa senwe miaka ndeti na teti kutibansha wae kilo watu wabini onse wa mwana wa mwine imefualile ni singo patatali upo fyo balanda bai oke kanshe vale fala my uniform oke kanshe vale fala my uniform. Okay, can see by the fall of my uniform. Okay, can see by the fall of my uniform.
Nina beza go wina wajigazi. Uwala nga di mafuda njati. Sorry, si bwene kadizi pangona. Sinali gumamazi. Da singa pona game ya Ronaldo. Mamwai unga peza gombambo. Mvela cheka fogo kumbuyo. Si bwene ndi chani ni gero wa mzago. Ugae na imbu mnaji. Kuklabu ufu nongkala reverend. Who goes to the beach with the onsen. Where you come to the club with your husband. Katini waka fuck up a chachi dindo. Simple batau kama jimbo. Nanga buwanji suma musonga indoors. Oloka ringi wazibe ba people.
Fwae kukilo watu wabini. Onseo wa mwana wa mwini. Imefualile ni single patatali. Upofyo balanda bai. Oke kanshe vale fala my uniform. Oke kanshe vale fala my uniform. Okay, can she vale fala my uniform?
You poor 106.
Okay, can she vale fala my uniform?
Ala mwani ni chaku papa, ningenje tu muntu watili mumalapa. Hemukutile nenali kasami, la bonse bona sala ni vani na. Natina kasanga, kansi ni vana chesanga tabalanda. Muleba pula uti na valu mebeno, deva kabasenda mukalila lueno. Evo fiambe fifine. Mwe muntu we wawu pate ila mapine. Hapa nomba kukwisi vila patani. Takuliaba lumendwe milfioli. Manto pa mwachila na mucheicha mamini. I doubt inga kwali vana fechini. Uniform, tieni tufale febo.
Wae kukilo watu wabini. Onseo wa mwana wa mwini. Imefualile ni singo patatali. Upofyo balanda bai. Oke kanshe vale fala my uniform. Oke kanshe vale fala my uniform. Okay, can she vale fala my uniform? Okay, can she vale fala my uniform?
Fwae kukilo watu wabini. Onseo wa mwana wa mwini. Imefualile ni singo patatali. Upofyo balanda bai.
Okay, can she vale fala my uniform? Okay, can she vale fala my uniform? Okay, can she vale fala my uniform? Okay, can she vale fala my uniform?
Manager's Patrick Vega. Manager's Twist.
ZanMusicBlog.co.
SEO Managers. Nabambi Nabambi.
Street Kids Music.